na gonsijana
chuma
tanya introducing arisa changa mula sasha mula bonanza kwa ma utabye pevera nje bisangora
ele ya tete pirira mami wawe bidatinze umukwe wabaraje yakunze umwana wanyu disivambari prodi we cyane nagajya aca ku ruhande mbwirira musaza wawe lo andebe kuri tv utunga gato kingodo babwire ko ndi kadondi na kapu ufite do babwire ko n'inshingano z'urugo ngo washo yakatiye misi wa demiri ankunda nazwi naha mu mudugudu babwire ko nkukunda binarenze babwire ko saro y'iwanyu magera ikirenge
genda ubabwire kubuhari windusha kandu wabwire nibupfano zambaze nago mfijana tanya introducing abisa changa kanunge mbona nza kwa ma utabye pevera nje bisangora kanunge ah
korome wawe konje siruswa gusafata gakonje bwira anti wawe yake konje batega amaboko umugabo wawe araje hove ese ufite mukuru wawe home uze gufata phone na umume kuri ko afite akabazo na nagakemura ni toto fite umwuko uhagije twaganira sinsa bipombo mbirira abashuti miganye kubonye diporome utavanye mu makaye mbirira bwa busore bukwihesha keya ukura amabwisa ubwire ko budusema
genda ubabwire ko buhari windusha kandi ubabwire nibupfano zambaze nago nzijyana tanya introducing arisa changa kanunge mbona nza kwa ma utabye pevera nje bisangora
Mix.
Mula, Sasha Mula.